That's himsafi.com.
I'm London boy.
Is the voice genie?
I will see them totally. Sala nimekuwa siho, tatizo la kiarizidi kunilinkia. Ajui kama na mimi Mr. Malingo, wayo mashemeji komeni kunyombaya. Nipo singo ya nimi nipo bachela. Alafo, nikupashe shobo keidudu mwenza. Ninafanya yangu na wewe fanya ya kwako. Ukinichukia utajijua shauli yako. Kama unawasha nyotuku kune nikwambie. Mina yeye tumeachana. Shoga enu nimeachana nae. Mina yeye tumeachana. Mina shoga enu tumeachana ye.
Tafadhali koma ye. Hilo jina mlifute. Kama shemeji likuwa zamani. Koma ye. Msitake wakute. Hivi ni kwangu mesau nini. Sasa hivi na wangu tunapendana. Sosura sio tabia tunaendana. Afea umie tutazikana. Ila kurudi kwa kesho mimi tena. Mola niwe singo. Yamesha nishinda ni meki nae. Niwe singo. Moja ikai mbiri ya ikai. Yanini kujitesha akiri kisa mapenzi. Kila siku kugombana gombana mimi siwezi. Yanini kujitesha akiri kisa mapenzi. Kira siku kugombana gombana mimi siwezi. Tena mwambie ni mimi sina mpango nae. Asijisha uwe warame sina ajandae. Tena mwambie ni mimi sina mpango nae. Asijisha uwe warame sina ajandae. Mina shoga enyo tumeachana. Yeti tumeachana mina ye. Yeti tushachana. Yeti tumeachana mina ye. Heti tumeachana. Mina shoga eno tushachana.
I'm the one the kid Dennis Mkane.
Playboy, mjomba surat. Chichi pea chidingema wanangu. Maugado chamalamu. Heti jei fea dereba wa mkoa. Meneja kichogo imeisha yo.
I went like classic.
Yeah, baba. I will see them totally.
Kila
punch.